you are my one and only. Oh baby, shepuka makangaro, remoto kakomoro. You are a singer, singer, oh,
singer, oh, singer, oh.
I love you, I'm chinna, be macho. Ah, angaro, anakongaro, moyo wang. Kabako, anakata kiukora. Yeno kada peke katika chama cha.
Kada wapeke, kada wapeke kwenye chama.
Fundi wa kitanda, kareti msamba. Mashati ya ndo wangu ya ndani juu ya kamba.
Haka kadada kakada, haka kadada kazuri.
Na mimi kama Ronaldo, kirenga shuti ko. Kama Ronaldo, nikirenga shuti waya.
Kaniga na nganganga, gigi gigi. Kaniga na nganganga, gigi gigi.
Baby, don't worry. Kama nakosa kwako, I'm very sorry.
I can't go away without you.
Shari, nangai, my angel divine.
Wache wateseki wapate tabu lakini mimi siko aje.
I can't go away without you. Fundi wa kitanda, kareti msamba. Mashati ya ndo wangu ya ndani juu ya kamba.
Haka kadada kakada, haka kadada kazuri.
Haka kadada kada, na mimi kasama gol. Kirenga shuti gol, sabata magoli. Kirenga shuti waya.
Kaniga nganganga, giji giji. Kaniga nganganga, giji giji.
Go away without
forever.
Me and you, I love you.
I can't go away without
I can't go away.